Elle qui veut la liberté. Na 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 na. Talk to me, sweetie. I wanna marry you. Ebuni kumani ekidogo. Nituri emwezi yo. Amini amini baby yo. Cheze maya yako. Na wala siku lambi kisogo. Kisha toke miyo. Dance, 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 dance yo. Taratibu go down. Kubali tuwe saba wenyewe. Tukajisha uwe chumbani. Uwasi, uwasi.
Pia